Blog Talk Radio.
Kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe cyo kuri uyu mugoroba ku itariki ya 16 kwezi kwa 9 mwaka 2020 nkabari jewe turashimye Jean Paul mu kiganiro kigufi nkuko narimba basezeraniye mu kiganiro kigihe niki naraye nkoze ku itariki ya 15 n'ababwiye ko ari amakuru ngikurikirana bya hafi amakuru ajyanye ni sezererwa ku mirimo rya ambasadere General Frank Mugambage akaba rero iyo nkuru itakiri impuha cyangwa se atugikekeranya ukuri kwayo kuko amakuru twabyutse tumenyeshwa nyuma y'ubushakashatsi bwibanze twari twakoze nuko imirimo ye koko yayishoje muri Uganda aho yarabereye ambasaderi uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'u Bugande. Iyo rero niyo nkuru turibuze kwibandaho ndetse nta nindi turibuze kuvuga no kubera ko nabi basezeranyije ni mu kanya katarambiranye rero maze nkaza kubaha amakuru arambuye kuri iryo sezererwa ku mirimo cyangwa se kuri uko gutaha kwa General Major Frank Mugambage ambasaderi mu gihugu cya Uganda ndetse atari ambasaderi gusa ahubwo yarasanzwe ari n'uwo bita Dean ni ukuvuga ngo niwe uhagarariye abandi ambasaderi cyangwa se senior ambassador muri Uganda. Reka rero tuze mu kanya tugaruke muri studio maze mbahe inkuru yose nk'uko twayibatohoreje. Kanongere mbahe ikaze muri studio za Radio Iteme ni Turashimye Jean Paul muri ikiganiro kidasanzwe ndetse kitari buze kurambirana ni ikiganiro ngarutse muri studio kubabwira kubera ko nabibasezeranije nimugoroba mu kiganiro gihe niki aho nababwiraga ko hari amakuru tumaze kwakira yuko Mugambage atakiri ambassadeur muri Uganda ndetse yakorewe ibirori byo kumusezeraho kimwe mu bintu byadutangaje nuko tutigeze tubibona mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse bigatuma tudakonfirma iyi nkuru nubwo twari twamaze kuyimenya nkarashakisha haba kuri New Times y'u Rwanda cyangwa se igihe umuseke Kigali Today ibyo binyamakuru dusanzwe tuzi ko ari byo mu bya mbere mu binyamakuru y'u Rwanda ndetse abareta bavuga makuru ya leta haba n'imvaho nshya ayo makuru sinigeze nyabona ndetse nkaba nari nabanje kuyabona kuri Twitter y'umuntu ukurikirwa n'abantu batari benshi cyane bajya kuri 600 yerekana uburyo Mugambage yasezerewe n'inshuti n'abavandimwe bamuha kado iriho ifoto y'inka noneho bigatuma ariho duhera dukora ubushakashatsi bw'ibanze kumenya niba koko ayo makuru atari impuha ikindi kinyamakuru cyabitangaje bwa mbere muri Uganda cyari kinyamakuru cyitwa PM Daily ariko ibinyamakuru nka New Vision Monitor ndetse na Chimp Reports byabaga bitaratangaza iyo nkuru ubundi ho ndababwira impamvu nanjye ubwanjye nabigiye mu buhoro mvuga nti ntabwo iyi nkuru naza ngo nyiba confirme ariko amafoto yagaragara ko ari real cyangwa se ko ari nyayo ndetse bikagaragara ko yahawe n'igihembo cyangwa se impano y'akazi yakoze mu gihe yabaga muri Uganda Mugambage rero ni muntu ki ntabwo ndi buge mu mateka ye yose ko yahoze ari umuntu ukomeye cyane kuva muri FPR Inkotanyi ntabwo apfuye yenda kuri ubu ngubu si cyo ndi butindeho cyane ariko amavuna amavuko ye kubona ashobora kuba yasimburwa muri ya buryo mwibanga ntibivugwe ntabwo ari umuntu ibyo aribyo byose wagenda ntagaragare gute rero yabaye muri FPR igihe kinini abantu mu PC afite urwego rukomeye cyane yarakuriye muri FPR muri RPA nyuma ariko yaje no kuba wungirije umugabo w'ingabo za gisirikare icyo gihe Kayumba aza no kuba umukuru wa police komiseri wa police nyuma yahaza kuhava yabaye na direct ndetse na direkab wa Kagame yabaye na direkab cyangwa se directeur de cabinet wa Kagame inaha twita muri Amerika bita chief of staff wa perezida nyuma aza kuba ambasaderi muri Uganda muri Uganda rero ahamaze imyaka 11 impamvu iyo myaka ari ingenzi no kubera iki nuko irihindurwa rye ntabwo ari uko ribaye nyuma y'imyaka ine yenda bavuge bati imyaka ine irageze byari bikwiriye yuko ahindurwa akajya yenda mu kindi gihugu imyaka ine ni myinshi cyane cyane ku bantu bariho bakora hanze y'igihugu ntabwo ari ibyo rero intera irangije arangiza n'indi 8 ndetse ubu yaramaze 11 ushobora kuvuga uti ahubwo ni ikigaragaza ko yaramaze igihe kinini cyane oya hariya mu Rwanda ibyo ntabwo ari byo bagenderaho yari kwamara n'imyaka 20 cyangwa 25 bituruka n'icyo Kagame ubwe ashaka cyangwa se n'icyo amushakamo ntimwibagirwa ariko yuko muri Uganda Kagame yari yahashize network ya intelligence cyangwa se intasi zitata igihugu cya Uganda ariko bikaza kurangira zose basa naho baziranduye burundu umubano wa Uganda n'u Rwanda ntabwo ariwo naza kuvuga muri ikiganiro cyanzanye no kuvuga ibya Mugambage bidasanzwe muri risimburwa rye cyangwa se uburyo yavuye kuri uriya mwanya cyangwa se uburyo yagiye mwibanga nyuma y'iyo myaka yose nibyabaye byose muri Uganda ari intelligence cyangwa se izo ntasi ubwicanyi bwagiye buhaba ibyo Uganda yakoze kugira ngo ivane irandure burundu ziriya ntasi muri Uganda byose mwagiye mubikurikira Mugambage
ejo ahuye n'inshuti n'abavandimwe bafata amafoto arasezererwa mu Rwanda ntibyandikwe na busa ntihagira ahantu na hamwe ushobora kubisanga mu kinyamakuru. Mugamba agi nibyo navuga nti si umuntu, navuze amateka ye make kugira ngo mwumve ko atari umuntu udashobora kumenyekana. Iteme Radio Iteme niyo yavuze mu maradiyo nzavuga ikinyarwanda avugira u Rwanda n'ibitangazamakuru ryose rivuga ikinyarwanda, niryo ryonyine nige numvise rivuga kuri iri simburwa nako kuri iri sezererwa rya Mugambanya, nta handi hantu nigeze mbyumva igihe twabivugaga. Yewe nakoresheje n'ubushakashatsi nandikira n'abanyamakuru bamwe mu bihugu bya Uganda mbaza niba koko ibyo bintu ari giravuga ati reka tubigenzure. Nibaza ukuntu Leta y'u Rwanda, reka nevuga Leta y'u Rwanda, nibaza ukuntu Kagame ashobora gusimbura Mugambage ibintu ntibivugwe. Ni ukubera iki rero? Nuko yamuhamagariye ku giti cye nta wundi muntu yabibwiye, akamubwira ati tugomba gusezera. Mugambe agakora ibindi nzira za diplomasi zindi, ariko ntabwo ari ibintu byaje mu buryo busanzwe. Ni nayo mpamvu ari inkuru. Ntabwo kuvanwaho kwa ambasaderi ari ikintu ubundi twabaye turara twicaye tuvuga ngo turiho turakavaringa inkuru. Oya, impamvu tubikavaringa ni uburyo yasimbuwe. Muri Uganda si igihugu icyo ari cyo cyose. Ntabwo ari uko yari muri Eritrea, ntabwo ari uko yari muri mu Buhindi se, reka mvuge mu Buhindi, ntabwo ari uko yari mu gihugu nka Cote d'Ivoire, kubera ibibazo musanga muzi bya diplomasi bafitanye. Ariko ukuntu yavuyeho, we ari afite uburenganzira nk'ambasaderi muri Uganda kuvuga ati nahamagawe, imirimo yanjye irarangiye. Abo yabibwiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Uganda ishinzwe yindi nshingano z'imibanire n'ibindi bihugu. Ariko n'ikindi cyagaragaye muri ririya sezererwa rya Mugambage, ubwo bagiye kumusezerera bamushimira imirimo yakoze igihe amaze muri Uganda, Ministre ushinzwe ububanyi n'amahanga Sam Kutesa ntiyarahari. Yewe nta nubwo n'umwungirije niba hari ntiyarahari. Waje kumusezeraho n'uwitwa David Karubanga, wakaba ari ministre cyangwa secrétaire d'état muri ministeri ishinzwe abakozi. Nizere ko mbitraduje neza cyangwa mbyinterpretinze neza, Minister of State for Public Service. Ni ukuvuga ngo uyu ni minisitiri w'abakozi, niwe waje guhagararira abantu, avuga ko yahagarariye cyangwa se yareprezentaga Sam Kutesa. Iyo nayo n'ubundi butumwa budasanzwe. Ni ukubera iki Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Uganda, niba Sam Kutesa atabaye, kuki Minister for Public Minister of State, ntabwo ari Minister titulaire, ahubwo ni Minister of State for Public Service cyangwa Public Services, niwe wahagarariye Sam Kutesa. Impamvu nabyo yari inkuru ubwayo nuko ambasaderi General Major Mugambage muri Uganda ntiyari ambasaderi we usanzwe cyangwa se w'u Rwanda gusa, ahubwo yari afite titre yitwa ko ari Dean wa Ambassadors. Ni ukuvuga ngo niwe ambasaderi uhagarariye abandi, cyangwa se niwe muntu mu gihe mbese bahamagaye uhagarariye ambasaderi, niwe muntu ugenda cyangwa se niwe ushobora no kuderega n'undi ushobora guhagararira abambasaderi. Abambasaderi bose b'abanyamahanga mu bihugu byose by'amahanga biri muri Uganda, Mugambage niwe wari ubahagarariye, niwe wari dine, niyo titre yari afite. Mu batabiriye umuhango wo kumusezera harimo n'ugiye kumusimbura, akaba ari umwambasaderi witwa Mohamed Suleiman Ahmed, wakaba nawe ari ambasaderi wa Eritrea muri Uganda. Uwo niwe wagiye uri busimbure Mugambage kuba dean. Reka ngaruke mubanze mwumve iyo titre yari afite muri Uganda, yenda yatowe na ambasaderi bagenzi be, ntabwo yahawe na President Museveni. Ariko noneho kuba ufite titre nk'iyo ngiyo ministri w'ububanyi n'amahanga ntazi kuba ari buza kugusezeraho. Ntuze gusezerwaho yenda n'abandi bayobozi cyangwa se minister of state uwo ministeri w'ububanyi n'amahanga, ugasezerwa na minister of public minister of state nawe for public services. Ese birashoboka ko ministeri w'ububanyi n'amahanga muri Uganda yaba yatritinze iki kintu mu buryo nabwo gikwiriye kubona ambasaderi nkuri ya yenda hari ababwira ati mwejo ntahamagaye kuri telefone na nyakubahwa perezida yuko ngomba gusoza imirimo yanjye mfite ahangaha, abagande bagasanga yenda ari ibintu nabwo bidasanzwe nabo bakabiha agaciro nk'ako u Rwanda rwabihaye. Ambasaderi umaze imyaka 11 mu gihugu, bamuhaye impano cyakora ntabwo yari kugenda atabivuze. Nizo nshingano za dini agomba gukora handover cyangwa se agomba kubwira abandi bagenzi babo ati ndagiye, ari wo bridge yo kubikora. Yende yaba atari dini yari gutaha nka Martengoga ntituzanabimenye. Ukajya kubona ukabona niko byari kugenda, ni nacyo bari bashatse, ni uko twabatanze imbere. Reka banze bibutse ko nyuma yaho twabivuze cyakora igihe cyabyutse kibyandika mu gitondo, nzi ko ntahandi nabo babikuye ko nta wundi muntu wari wabivuze, nta n'undi wari wabitwitinze na Kagame ubwe ntabyo yari yatwitinze, yewe nta n'undi muntu muri leta. Bishoboka ko nabo babyumviye ahangaha kuri radiyo yacu. Yenda bikwiriye no kubaha impamvu yo kugira ngo amakuru nyine muzajye muza kuyishakira ahangaha kuri radiyo iteme. Ariko noneho reka mve muri publicite ngaruke inyuma gatoya y'iri sezererwa rye. Mu Rwanda nta tangazamakuru na rimwe ribivuze, muri Uganda nabwo biragaragara ko ari ibintu byabaye nyine muri ubwo buryo bavuga bati ngomba kugenda, kandi nayo nsanga mfite izindi nshingano zirenze kuba ndi ambasaderi w'u Rwanda, ndi dini w'aba ambasaderi, ngomba kubivuga ngataha nyine mpantanze imihoho bakanasimbura n'undi kuko byari kuba skandale. Yenda ndabizi neza ko Kagame atari cyo yifuzaga, yifuzaga ko avayo mwibanga nka Martengoga akamukoresha icyo ashaka kumukoresha. Message rero yindi iri muri ibintu nigiye, ubundi ibihugu bifitanye umubano mubi ndetse hamwe bakeka ko intambara ishobora kurota hagati y'ibihugu byombi, abakuru b'ibihugu bahamagara abambasaderi babo muri ibyo bihugu ariko bagakoresha langage diplomatique aho bavuga ngo babahamagaye for consultation cyangwa se babahamagaye muri consultation, bakagenda ntibazongere gusubira muri icyo gihugu kundi kugeza igihe banormalize yenda umubano wabo. Ntabwo ariko byagenze, ntibavuze ko ari consultation kubera ko yenda ubushyamirane butariho bujya hagaragara badashaka batariho babushyira ku mugaragaro ariko burasanzwe bwa Uganda. Ariko si bwo siyo langaje bakoresheje kuko Kagame wenyine yavugaga ati reka muhamagare mwibanga aze bazajya kubitahura byaratwaye igihe. Oya ntabwo ariko bimeze kubera ko byamenyekanye, ariko ndakubwira ko ariyo nzira bashakaga. Mugambage rero nubwo niba koko ashobora gusubirayo, ariko niba adukurikiye cyangwa se akaba twumva akaba ataragenda, njyewe inama namugira nuko ntaho yajya. Yenda hari birashoboka ko koko bashobora kumugira ministre w'ingabo mu minsi izaza nkuko bamwe rimwe bigeze kubikeka, ariko ndabiduta cyane tuzabyemera uko tubibonye kuko ntabwo nibaza ko ari ari administration bamwe kuko nabwo relation we na Kagame nubwo yageze aho bakayubaka ariko ntabwo yari nziza cyane mu minsi ya mbere. Ariko niba ataragenda jyewe namugira inama yuko ntaho yajya, Bugande bamuproteje, nizere ko yenda azabitekerezaho nawe. Arakuze, nta mpamvu yo kongera kujya kugaraguzwa gati n'umuntu wifitiye ibibazo nka biriya. Uramutse wumva inama zanjye nuko utasubira mu Rwanda, ariko ndabizi muzasubirayo. Ni bya bindi bajya bavunga amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ntabwo waba uri uwa mbere. Ubu ngubu na ambasaderi na General Kayonga yo nawe ava mu Bushinwa yigira ahandi akagenda n'i Bugande ko nta kibazo abafite ubu ngubu ariko ari muri uncertainty ntabwo abazi uko ejo nzamera niba abandi bavuga ngo ejo nzamerane biriya bintu ni ibintu bikwiye guhagarara ntabwo ukwiriye kuzajya nk'umuntu w'umuntu w'umugabo uzajya uvuga uti uyu munsi ndiho ariko ejo sinzi uko bizaba bimeze uyu munsi ndi mu nzu ariko ejo nshobora kuba ndi hanze kubera gusa ko umuntu yabyutse nabi niko bimeze hariya muri kiriya gihugu niko bimeze kwa kuri ba ambasaderi Mugambage Kayonga ndetse n'abandi ubu hari ambasada Kamanzi Mushyo ndabizi ko abari hanze bo muradukurikira iyi message muyifate neza cyane nta mpamvu ukora akazi Yesu urakorera igihugu allegiance yanyu ibe ku gihugu pana Kagame na constitution nubwo batayikurikiza yenda mwaba bambere bayikurikije mukibuka ibyo mwarwaniye ambasaderi Mugambage nusubira mu Rwanda ntugire ngo ntiwaburiwe ariko mwese abari hanze mubitekereje neza mukareba uburyo mutaha mukagaraguzwa hagati yes niwe mushobora kuzajya mukora nka bomba bamporo iki nyine umugani wavuze ejo bundi hoko none hagomba gucinya inkoro byo byanze bikunze yes niba mwumva ibyo ari byo mwagiye kujya gucikira amaguru none icyo gihe nta nubwo nabanenga kuko cyabajyanye buriya nicyo ngicyo nyine ariko niba mwarabulivingaga mwarizeraga ko ibyo bababwiraga ari ukuri cyangwa se ibyo mwarwanaga mwabwiraga n'abandi ari ukuri igihe ni iki cyo kugira ngo namwe ubwanyu mwisuzume mwitekerezeho Mugambage n'imyaka ye kumva agiye kongera kugaraguzwa hagati na Kagame biteye ubwoba adashobora kuryama ngo sinzi ubu yaryama agasinzira muri Uganda afite amahoro nibwo yaba bose kuva yabaho imyaka 11 kugeza ubwo abagande bamushimiye ariko ikizi yavuze ati ndabashimira iryo jambo naryo ashobora kurizira ndashimira Uganda uburyo twakoranye ndetse ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo teze imbere East Africa none se koko mubizi ko Kagame yayidindije uvuga amagambo nk'aya ngaya ivuga ko ariyo mugambo uzakomeza gukora ibishoboka byose ngo iteze imbere keretse n'utagenda nyine bakunzi baraditeme reka ngaruke ku kantu kamwe gusa mbere yuko nsoza ikiganiro ntabwo ari uko inama y'abaminisitiri itateranye ejo bundi yarateranye hashize ibyumweru nta n'ukwezi kurashira cyangwa se ukwezi bashyiraho ambasaderi babiri nduhungira iki yari umwe muri bo ntabwo ari uko iyo opportunity itabaye icyo bishatse kuvuga ni iki ni uko ibi kuba byabaye ni ibintu bije bitunguranye ntabwo ari ibintu byateguwe igihe kirekire ndizera nashidikanya ko turi buze kumenya ibizakurikira mu gihe kiri imbere kandi itohoza twatangiye tuzababwira n'ibindi ndetse n'icyatumye irihindagurika ritunguranye nk'iri ngiri ryabaye mu buryo budasanzwe bubaho Kagame uhindura abategetsi nk'abo nk'uko ahindura amatasi yo mu gihe yo mu kabati akaba atigeze anoma n'umusimbuye nk'uko navuze ni consultation n'uburyo ikora muri ubu buryo uretse ko bakoresha iyo langage diplomatique ngo ni for consultation ariko noneho biragaragara ko bamuhamagaye muri iyo kada ariko ntibakoresha iyo langage kuko ntiyigeze asimburwa ntabwo bavuze umusimbuye reka dutegereze rero turebe ikizakurikira aya makuru ntabwo nayabaha mu buryo burambuye ni byaraye bibaye ndetse leta y'u Rwanda ofisiyelema nitugiye tubibona bibivuga uretse ko twabamenye ayo makuru kandi tuzakomeza kubakurikiranira hafi ibyihishe inyuma by'irihindagurika ritunguranye cyangwa se uku gusezererwa gukurwa ku mirimo y'uwo ambasaderi ya Mugambage burabye aracyariyo ubwo yenda umusharje d'affaires niwe uzasigara ashinzwe imirimo y'ambasade y'i Bugande nk'uko hari ntabwo ari mwiza ndatekereza ko yenda hari byaba bishobora kuba byaradogereye cyangwa se bigeze ahandi aho basanga no kwirwa bapfusha igihe ubusa bafite ambasaderi wabo mu gihugu bishyura kandi ntacyo bimaze bagasanga yenda bidakwiriye. Murabizi ko uwo mwuka umaze igihe kinini uhari kandi ntaho urajya nta naho ushobora kujya n'igihe cyose bagira ibyo bakora byaba ari kwihagararaho gusa cyangwa kugira ngo bakine diplomasi ariko ubundi umubano wawo ntushobora kuzongera kugaruka uko wari umeze. Ndasoreza ku nkuru nabonye mu binyamakuru mpuzamahanga BBC ivuga uburyo impunzi zimwe ziri mu nkambi zitandukanye barimo bazibeshya ngo zitange impyiko imwe ngo bazajya bazishyura bakazibaga mu mugongo bakazivanamo impyiko bagategereza umushahara bagaheba barangiza bakagura nayo kwishyura ibitaro. Niba uri impunzi y'umunyarwanda yumva aya makuru ndagira ngo mubwire ko isi yatangiye gukora iperereza kuri ibyo bintu n'ibitaro mujya kubarizwamo kubagirwamo ntabwo abo bantu bari legitime ni abantu b'amafia n'amabandi ngo bamaze kurya za miliyoni na za miliyoni n'impyiko baha abantu babakire bakazibika mu mafrigo kugeza igihe bazigurishije ni business ikomeye cyane ariko abo bantu babikora bagiye guhigwa bukware kandi n'abandi muzi bashobora kuba baragiye kwiseta ntibigeze bishyurwa n'uyu munsi barimo bararira ayo kwarika narabyiboneye nayibonye kuri televiziyo ariko ngo abantu bari targeted cyangwa se abantu barimo bakoreshwa ayo mabi abo bantu bariho bafata bakajya kubaga nta gahunda batazi ibyari byo kubera ubukene bakabizeza ibihumbi n'ibihumbi n'amazu ni impunzi ziri mu nkambi zitandukanye muri Egypte mu Misiri niho hantu hari bikunze biriho bigaragara cyane ariko n'ibindi bihugu bitandukanye za Somalia n'ahandi ndetse ntabwo nashidikanya ko no mu bindi bihugu yenda haba na Kenya n'ahandi hatandukanye byaba birimo. Ndagira ngo yewe mu nkambi zose ari impunzi haba Tanzania Uganda Kenya ndagira ngo icyo kintu mu cyumva muzakigendere kure nta mafaranga batanga bagusiga mu bitaro ugasigara wishyurira barimo baraboroga abantu ntibagifite ubuzima kandi ntibishyuwe. Munyarwanda unyumva ndetse niba ufite n'inshuti y'umunyamahanga ushobora kubwira iramutse nayo iri muri igwa muri iyo mitego ngo ni amafaranga menshi cyane n'abantu benshi bamaze kubagwa benshi biyemeza kugurisha impyiko zabo kugira ngo bashobore kubaho ariko barangiza n'ayo mafaranga ntibayabone. Yari Jean Paul turashimye mu kiganiro kidasanzwe yari inkuru ndetse ya mugambage gusa niyo yari yatugaruye ahangaha muri studio. Ejo rero ni ikiganiro uyu munsi turi kumwe nibikunda niba nta gihindutse nzaba ndi kumwe n'umuntu nako nzabaha amakuru y'uhagarariye abavoka ba Rusesa bagina bataremerwa kujya kuburana mu Rwanda. Ejo mu kiganiro rero uyu munsi hari n'izindi nkuru zitandukanye dushobora kuzaganiraho zo mu karere ariko iyo nicyo nari nabasezeraniye ejo ntabwo ndabikonfirima ariko ndizera ko bizaba byatunganye. Mugire rero ibihe byiza tuzasubira ejo mu kiganiro uyu munsi.